Shake your bum bum, nipe number, juu umebamba, sizi kuvuta vuta kama kamba.
Take it one out.